mwezi.
Touch my body, feel the heartbeat. Moyo wangu kipiga ni wewe na kuhitaji. My only beat, I'll be your beauty, my love, and you take it. I wanna feel your body on me, baby. I wanna feel your body on me, baby. How many ways I wanna see you daily, baby. I wanna see you daily. Popote na kwenda, naye anamfuata tuko wawili wawili. Amenizoea tuko kama pea yani wawili wawili. Popote na kwenda, naye anamfuata tuko oh, oh, oh. Amenizoea tuko kama pea yani.